Nɔvi nyasala lɔlɔ̃tɔwo, migagbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Reverend Akpɔ. Ele mɔ gbɔ. Gbedeasia ƒe ta nya gbɔgblɔm be oneness with the spirit. Ɖekawɔwɔ kpakple gbɔgbɔ. Amen. Abe kristotɔwo enea, ele be miawo kpakple gbɔgbɔ mianɔ ɖeka. Yita Yesu Kristo ŋutɔ hã gblɔ na nusrɔ̃lawo be woalala le Jerusalem. Ye ne gbɔgbɔ kɔkɔea va wo dzi la, woanye yeƒe ɖasiɖilawo. Amen. Oneness with the spirit. Milala le Jerusalem. Ne gbɔgbɔ va mia dzia, mianye nye ɖasiɖilawo. Le Judea, Samaria kple xixa ƒe seƒe ke. Ye Yesu Kristo ŋutɔ do gbɔgbɔ ƒe ŋugbe be yeyina fofo la gbɔ ne yeaɖo nyaxɔ ɖe akɔ la ɖe mi. Yika nɔ anyi ɖe mia gbɔ afia nu mi, aɖo ŋku nu yiwo dzi na mi. Amen. Yeta gbɔgbɔ kɔkɔe míexɔ la, ele be míawɔ ɖeka kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe. Míanɔ ha dede me kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe. Ele be míaɖo to Mawu ƒe gbɔgbɔ. Amen. Míanye ame yiwo kaɖo to Mawu ƒe gbɔgbɔ. Egba míaƒe Mawu subɔsubɔ megale ɖekawɔwɔ kpakple gbɔgbɔ kɔkɔea ƒe ŋusẽ me. Gbe sia gbe gbe gbɔgbɔ kɔkɔe ƒona ŋu na mí. Gake míenyana o, elabe míenyi o. Biblia be yeova apostolowo dzi le Jerusalem la, amewo ɖewo gblɔ be womu aha, elabena wogblɔ Mawu nya kpakple dzideƒo. Eye ame akpe tɔ̃ wotru dzime heka kpla. Oneness with the spirit. Amen. Egba, ele be mianye ame yiwo ke awu ɖeka kpakple Mawu ƒe gbɔgbɔ. Nu yi ke gbɔgbɔ ɖom be miwɔ, miawu nu yi ke gbɔgbɔ la lɔ. Galatians 4, verse 1 to 7 be, ke mele egblɔm be ŋkeke ale si domenyi la nye ɖevi la, vovo ɖeke mele eya kple kluvi dome o. Wònye eyae nye nuwo katã ƒe aƒetɔ hafi. Ke boŋ ele aƒe amenyilawo kple aƒedzikpɔlawo ƒe hehe te hele se ɣeyiɣi si fofoa ɖo ɖi la dzi. Nenema ke nye miawo hã, esi mienye ɖeviwo la, míenɔ xexe sia me ƒe gɔmedzenuwo ƒe kluvinyenye te. Ke esi azagbe la ɖo vɔ la, Mawu dɔ via ɖo ɖa eye nyɔnu aɖe dzi eye wodzi ɖe se la te bena wòaxe fe ɖe ame siwo le sea te la ta bena vinyenye nasu miasi. Ke esi mienye viwo ŋuti la, Mawu dɔ via ƒe gbɔgbɔ si le li dom be Aba Fofo la ɖo ɖe míaƒe dziwo me. Eya ta meganye kluvi o, ke boŋ vi nenye. Ke ne enye vi la, ekema Mawu ƒe domenyi la hã nenye le Kristo me. Praise the Lord. Ŋkeke le yi ke domenyi la le ɖevi me. vovototɔ ɖeke mele wo kple amenyilawo dome. Gake woƒe azagbea va ɖo. Azagbea va ɖo be evia, edo via, wova ku ɖe mia ta. Ye gbɔgbɔ ma li do be aba fofo la. Ye gbɔgbɔ ma li do be aba fofo. Míexu gbɔgbɔ ma kɔ. Míezu viwo. Azɔ fifia míezu domenyilawo labe via ƒe gbɔgbɔ yike míexɔ ke esi míenye viwo ŋuti la mawu dɔ via ƒe gbɔgbɔ si le li dom la be aba fofo la ɖo ɖe míaƒe dziwo me gbɔgbɔ eva míaƒe dziwo me. Evia ƒe gbɔgbɔ eva míaƒe dziwo me. Ta gbɔgbɔ kɔkɔe le wo dzi me. Paul le gblɔm na Korintotɔwo be mienya be gbɔgbɔ kɔkɔea ƒe gbedoxɔe yi wonye wo hã. Mienya be gbɔgbɔ kɔkɔea ƒe gbedoxɔe yi wonye wo hã. Ne menye gbɔgbɔ kɔkɔea ƒe gbedoxɔ, gbɔgbɔ kɔkɔe le menye. Ye nye mewɔ ɖeka kple gbɔgbɔ mawo ɖi. Le kawoki ma la wo mawo ƒe lɔlɔnu. Amen. Eya ta meganye kluvi o ke boŋ vi nenye ke nenye vi nenye la eke ma mawo ƒe domenyi la ye nenye le kristo me. Fifia míeƒo gbɔgbɔ to via yesu dzi ta míeganye kluvi o. Míeganye kluvi o. Eviwoe míenye. Míeƒo gbɔgbɔ ɖe wòle míaƒe dzime. Gbɔgbɔ ma ƒe gbedoxɔe míenye. Ne míewɔ ɖeka kpakple gbɔgbɔ ma la, dziɖulawoe míanye ɖaa. Amen. Praise the Lord. Oneness with the Spirit. Oneness with the Spirit. Amos 3:3 gblɔ be ne ame eve be yewoazɔ mɔ la ɖewo meɖɔ gbe ɖi hafi oa. Ele be wo kple gbɔgbɔ mianu ɖeka. Ne ame eve wobe yewoazɔ mɔ ɖewo meɖɔ gbe ɖi o. Ame eve wobe yewoazɔ mɔ ya fia ɖe. Ele be woɖo gbe da ɖi. Wo gblea da ɖi. Woƒe gbe nasɔ woble ɖekae hafi ate azo mɔ wɔdze dzi. Ne ame eve wobe yewoazo mɔ biblia be ɖewo meɖɔ gbe ɖi o. Amen. Fifia dziƒo ya yi míela gbɔgbɔ ye dzesi teƒea gbɔgbɔ ye mɔ fia ge mí gbɔgbɔ emɔ fia la ye gbɔgbɔ emɔ fia la ye. Gbɔgbɔ kɔkɔe kɔ ate ŋu adirect ale wòle be míazɔe nu yiwo wòle be míawɔ ŋumate gbɔgbɔ wo ɖe gbɔgbɔ ƒe kutsetsewo kɔ fia mí le Galatian 5:16 me ɖo. Dzidzɔ lɔlɔ̃ dɔmekɔkɔ ɖekawɔwɔ ɖokuidziɖuɖu dɔmenyonyo nublanyikpɔkpɔ. Gbɔgbɔ ƒe dɔwɔnawoe nye ma. Ta gbɔgbɔ ma nu mia miate wo naneke o wɔdze mawu nu. Gbɔgbɔ ma nu mia nye be kristotɔ nyanya ata de blibo le go ɖeke me. Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔ ale be mianya me yiwo ka wo ɖeka kpakple gbɔgbɔ kɔkɔea. Wobe li dom be aba fofo yike le míaƒe dziwo me. Ele míaƒe dziwo me. Gbɔgbɔ le míaƒe dziwo me. Ya te pɔ le be míenye gbɔgbɔ ƒe gbedoxɔ. Egbe ya be asi sese mie xɔ. Ye wo gblɔ be gbɔgbɔ ya kesi no ŋunye ela nyigui ma. Mawu ƒe gbɔgbɔ kesi no ŋunye wo kɔ de anyigui ma. Nyasela nye nya yi wo no kpe ɖe ŋu be natro dzi me. Nye nya yi wo no kpe ɖe ŋu be naxɔ Aƒetɔ Yesu dzi se. Nye nya yi wo no kpe ɖe ŋu be nado go le viviti be ŋusẽ te ava kekeli me. Elabena yi kɔta fia agbemɔ mi. Dogo le viviti ƒe ŋusẽ te nava kekeli ƒe ŋusẽ te va gbemavɔ la na sɔ asi o. Egba gbɔgbɔ tɔfi bubu miwo hã mi tɔfi bubu. Amos ƒe gbalẽ gblɔ bena ne aʋakpe me ɖi o ne nulele mesu dzata si o la ɖe xɔxlɔna le ave mea ne dzata xɔxlɔ ne kpɔ ko nakpɔ be nane susi. Amen. Ɖeka wɔwɔ kpakple gbɔgbɔ ele vevie eɖo to rev nakpɔ nɔmba nye 024-140-5533 Aƒetɔ akpe na wo lo. Ega ɖe mɔ wònya gadogo be yeaga de gbe la ame aɖe ŋu. Akpe na wo be eva me. Ne be na nya na yi yi geɖe ade dzigbɔ ne selawo le Yesu Kristo mienela ƒe ŋkɔ me. Bye bye.